Astore Workshop tsopano akubatsirani programu ya Afikepo. Thandizo la programu imeneyi likuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo tu programu imeneyi ili mkati mwa project ya Afikepo NEP imeneyi kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umoyo wabwino sukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya School Health, Nutrition, HIV and AIDS. Munduna wa sababu.
Papa, okay, fine. Una kombo? Nice.
Ai zanikuna.
Zanikuna.
Ai zanikuna mas. Mukuti anawa aliyense ali ndi ntengo wake wake.
Ali ntengo wake wake. Now uzaso kuti uwu ndi ntengo wako. Kandi futi, kandi ntengo chabe, koma uzandi pase handover. Ukazamaliza sukulu apa.
Awa amene alemba standard 80 wa apanga handover
apereka handover na apereka pa 15 na uzaso kuti uu ntengo uka ubeleka ma fruits within 2 days ka 1 week udye ndi wako, but you have to care it. If you tufuna pa school ababa kare green, yellow we don't want, ndiye kare disease koma the whole school ikare green. Ndiye ana mkuwaona ababa aliyesa ndi fruit yake ali wina wake ababa ndi popozi wina ndi chani ndi ntochi awari ababa.
Program ya Afikepo ya fikanso pano pa wireless ndine na Zulu. Pamakina pa la Akras Chinere, ndende kulandilenu onvela nonse amene mukuti mvela pa nthawi ino. Ana sukulu, makolo, a komiti ya pa sukulu, ndiena nonse. Tiye ndikhalire limodzi. Chifukwa tu lelo kulinso zina zabwino. Program ino tusinama. Lelo ankozi ali ku Karonga, ku Mazungumika Primary School. Lelo tikuunika kufunika kuwaphunzitsana komanso makolo kutengapo mbali kuonetsetsa kuti pa sukulu pali ukhondo komanso madyedwe abwino. Ndiye apitirize bwanja mkoziyo.
Nkhani ndi imeneyo, kodi sukulu ndi sukulu yanji?
Mazungumika.
Mazungumika. Mazungumika. Full primary? Pali standard 1 mpaka
8.
Inu muli standard chanji?
7 DCDC.
Program yake Afikepo pano pa wireless tikufuna tione mitengo imene ana adzala ndipo akuisamalira kudaja amalankhula janda ndani zina lawo
Papa Chismai.
Oh, mukamanyana zina lawo na komba uwo
eh
vakuchita viji pano pa school
amaphunzisa
yaphunzisi
eh
okay bas asamvete chala tanduzeni mitengo yanu ndiitwe imene
wanga ndi uwu.
Uni ndengu wako?
Etu.
Unadzala litu?
Chaka shinotu.
Mwezi wanji?
Wa January.
Mwezi wa January?
Etu.
Ndia umatea nukutu usamalire jonchi ndengu?
Nimatea manyoa watu.
Kuhiga manyoa pamene?
Etu.
Unadzala litu?
Ii, naudzala gale gale, ndidi standard wa 5. Oh.
Akuti standard 5.
Oh, 5, yes.
Pamene unaudzala umene. Ndiye uma usamalira panopa uli standard ja?
7.
Panopa uli 7. Chaka chamawa ukumaliza 8.
Eh, inde.
Ndiye ukuma usamalira bwanji ntengo?
Pamene nkaudzala ntengo umene ndathira manyowa. Kenaka ndikupalira palira mbali. Kuti uzikhala bobo. Yeah. Ndiye pafika nsingu mene u. Nanuso umo.
Unayamba kutulusa magwafa?
Unatulusapo koma.
Unatulusapo?
Koma ana a standard E.
Standard 1 ndi 2. Inu standard 1 ndi 2. Akuthera magwafa.
Inde. Osef.
Iweyo so unajeko magwafa? Iya ulendo uno ujeko. Ama tuluka liti magwafa mwezi wanji?
Amene wadumpa.
Wadusa? Wina ntengo wake ulikuti? Umeneo? Iwe zina lako ni wenda?
Mid Malepura.
Mid Malepura? Oh, what is that?
Six.
Zaka?
12 years.
12 years. Now, Ntengo, now it's a little.
Ntengo, and now it's February.
February. Kuzala pamenepa. Asta na dewa ndi tu sama usokoneza Ntengo?
Ai, nima wasisa kutiusia ni Ntengo woni.
Ndiye paka kalapa breki, uma uteteza wanji Ntengo?
Kupalila kutila mumanzi.
Oho. Ndiye ukaona antu wakusewe lapo, uma iwe, mesa uli ku 7, eh? Kusikisi? Uli ku 6, kuja. Uko, uli ku 6 uko. Uona antu wakusewe lapo, umata?
Nasi.
Kutama anga kwa mbili. Ya, yimwa, yimwa. Okay, good. Alright. Ali asawa yimwa Ntengo wake. Mr. Simwai, bajamwane nakuti cholinga chozalitsa ana Mitengo indi chani.
Ifeo panopo ndi feeding school iti ndi project ya feeding eti ndeti maona kuti angati acheze datu ama supporters zina ndi zina koma ma guru 6 ajao tiene kuti ene yake tizipange sustain
tipangepo kanthu
mafursa angati pasa GIZ
project izachoka hii
koma mafursa also this time GIZ sama pirika mafursa
tipase niko magwafa ife tizapanga litoka chi
that's why we are saying we have to do it on our own. Ndema wana Zintengo zizi, just because ana kudanda uraoti, ana maunonga janyano, we are trying to put it timipanda umumu.
Kuhika mpanda we, kuta ana samalo we.
Ya, umumu di mocha di matu umumu.
Ocha di ili pa square, pa kwa drango, pa kati pa ma blocks.
Yes.
Kuti ana azita kuona, no, oka, kususu mbila pa window, Ntengo wanga uo.
Kandisa aso azipuzise na kesu, you know, ati msira basi matu umumu, muli matopi kisama fruits, muli matopi kisama vegetables.
Exactly.
Ndema matenga aso advantage. Kubea banjaba kutoka tikamani na zama
zama ze one of the
as you want wasa tukungo to theory kwa maikale practice as you want
tuone Mitengo hii
okay
Mitengo chula maina mwachangu changu eh? Alright zina lako
zina angani nenas mause
Mitengo ulikuti wacha
wa mango
wawole
inji
oho chabwi zina
zina angani nefides mwa
Mitengo ulikuti wacha
wantoji
zina
chimwemwe mdura
Ntengo?
Bananas.
Bananas. Zina?
Naomu sieme.
Good. Palibe wa papaya?
Papaya palibe?
Alipu.
Zameli.
Alikuti?
Zameli. Zameli.
Achatia utifutu kusele za papaya iwe. Tifuka olo, olo mafruti yo, ama siyana so ma-nutrients.
Ma yeah.
Fruti ina, ima kandi ma-utiliena, ima kandi zina.
Zina, zizima pelega ma-vitamin C.
Osa manguti, they didn't hold it, kusinta.
Mapapaya, risupo, pano. Tufuna ana, amaso aseguke, aziwa na bwino. Mutupimo, mali, osa tizama rikes, chanchani, kaya matenda obwila chanchani. Tindi mafruti, pano.
Simwai, zina lako nduenda.
Same Shema.
Same Shema. Ah, uendiza kazi nga?
11 years.
11 years, chabwini. Ntengo ni Mtengo waja?
Wa papaya.
Ntengo wa papaya. Taima mwine nufuna ndifananise size ya Ntengo ndiwe. Nduwa kodi. Good, una uzara liti?
Na uzara pamene kada standard 4.
Standard 4. Pano uri standard ya?
7.
Uendiza kazi nga?
11.
Wow. Inenda sanga kwambi.
Ana wafikepo. Ana wafikepo.
Maseku wangapo apitao, timu imenei imalondoloza kuti project ya afikepo ikuenda bwanji. Kumbali yomvela ma program pa wale siku maso kupanga masewero. Inali kushitipa ndi kukaronga. Ndiye mu studio muno, ndi Daudi Njerengo, amene ana apita nao. Msukulu zimenezi kukaendera kukapanga kalondolondo kuti kodi ntchito yogwira sukulu ntchito yomvera waire sikuenda bwanji nanga yofalitsotenga kuzera muzisudzo enda bwanji Daudi nilandile mu studio
ndathokoza Jacqueline
eh musone ngali mupanga ma drama
iya isi drama nanga mesa kupeta kuchokera kuti mapanga drama kumene
eh ifato mu studio muno imakhara nkhani iyai Daudi iyai kumene konali ndi Daudi ulendo notataya abwere kazi yankhulire um
ndithu zofunikira kwambiri
chachikulu chimene ndofuna kudziwa nchonena kuti inuyo munapita kujoka panga kalondolondo mwaendera mwina sukulu zingati
ifetu tinakafika kuchitipa Kalonga takafika ako. Maskulu kwa nila 40.
Maskulu 40 ndamene mwaendera.
Maskulu 40 taendera.
Nde isholinga chinali chotani.
Chinali choti tikasilire nawo. Kuti kuchokera pa nthawi imene tinawo puzitsa ija. Apanga kozotani. Mhm. Tikasilira nawo kenako tilimbikitsane tsopano. Ngati pali pena pake pota kufoka tiuzane zochita. Mhm. Inu londolanizi, panganizi, panganizi, panganizi. Ya.
Chabwino ndiye mwina zimene mukufuna kuti kulimbikitsa kuti sikulu zimene zisafooke pa ntchito zimene munazipatsa.
Mhm.
Ndi zotani.
Choyambirira masukulu amene tikuyenera kudziwa kuti akupanga ntchito ziwiri.
Yoyamba
ndikumvera wireless.
Mhm.
Yachiwiri ndikupanga masewero.
Chabwino.
Ndiye ntchito yoyambirira yomvera wireless. Tikufuna kuti magulu amene wakamvera wireless akakhazikika bwino lachitatu lija. Nthawi ya 25 minutes to 4 akamvera bwino akhale pansi tsopano akambirane.
Ngati mmene akumvera pano.
Ngati mmene akumvera pano.
Chabwino.
Akambirane tsopano kuti amva mochiani program. Amva mufundo zotani. Akaphika bwino kambirana bwino aone pa skulu pawo kuti pali mavuto otani amene akufanana ndi zimene zakambidwa mu program moja. Kapena pali fundo zotani zimene zikufanana ndi zimene zakambidwa mu program. Akaphika bwino tsopano zose zija. Akambirane kuti achitapo chani. Kuti asinthe chani skulu yawo ija.
Chabwino.
Ya, ndi zimene ife tikufuna tani apange.
Ndi zomwe mukulimbikitsa.
Tsopano akakambirana tsopano titani. Mwachimodzi chimene azipanga ndi madrama aja, masewero aja. Ya. Ndekuti pamene pakukwaniritsa ntchito yachingati yachiwiri ija yopanga masewero. Ndi mmene munditu.
Oho, uthenga umene kuchoka pano iwo aja azifalitsa mauthenga amene ajodzera masewero.
Ya. Pali uthenga wakajedwe kabwino, uthenga wa moyo wabwino wa mwana wa sukulu, uthenga olimbikitsa umoyo wabwino wa mwana wa sukulu kumudzi komaso pa sukulu. Inezo ndathokoza kwambiri.
Ndiye funso lathu lero likufuna kudziwa kuti kodi makolo atengapo mbali yanji polimbikitsa moyo wabwino pa sukulu yanu. Tiwuzeni kuti makolo kudera limenelo. Akutenga po mbali yanji polimbikitsa moyo wabwino pa sukulu yanu. Tiyankheni polemba SMS pa 0884-857-001. Kapena WhatsApp pa nambala iyi 0995-517-930. Ndi bwelezanso nambalayo 0995-517-930.
Mukumvera tu programu ya Afikepo imene akuikonza ndi A Story Workshop ku Blantyre. Thandizo la programu imeneyi likuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo programu iyi ili mkati mwa project ya Afikepo NEP imene ikuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umoyo wabwino msukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya School Health Nutrition HIV and AIDS munduna waza mapunziro.
Ankozi malizitsani.
Pali mugwirizano wa ukuru kwambiri. Sasa ndikuuzeni. Pera pali poso pamene patapezeke mugwirizano zinthu zimayenda. Koma ngati mugwirizano palibe zinthu pamakhaka kukokana koma.
Mayankhula mawu achikuru.
Yes, ndiye ababa chifuwa cha mugwirizano omwe ulipo. That's why mukuona sukulu yathu kuoneka choncho. Mafursi alipo.
Mukugwirizana
kwambiri. Ase ndikavafuna kuti ndikuonese komwe kuri tayamba harvest ya ma granats mteza.
Yes.
Uta udabo.
Wali mandani ma granats.
Wali a community. Afuna zidi esa nao.
Osati kuti mukupempha ku GIZ.
Aiso. Ababa a GIZ
anapanga mbali yao.
Apanga thana nazo, ababa tithane nazo ndifeyo. Atuza chochita. A GIZ azati pase munda uro. Mafumu akunoko tinagwirizana anati pasa munda. Ama community kulima. Ndika kuone sana class. Ndika kuone sana kuti utaone nini tezao. Walimidwa ndi anthu akonkuno.
Wow.
Nde pali kugwirizana wabwino wabwino ndi
azikuzi. Olo ndi mafumu kugwirizanaso.
Kwa wabwinoso. Ama bwera kuzafunsa kuti ndifuna ndione chakuti.
Inu skulu izigwirizana ndi usogoleri wakudera.
Ya.
ndi zija upaka kara transfer anthama kuti ya gamo toyo tingobweza khala ni ifeso kuti kuziswa zipita chikwa chakugwiza nawo
mukusowa chani tikupasani
tikupasani nde chachikuru ndingothokoza headmaster athu Mr. Mausea just because of ndima wawo woti asiphunzisi fe tigwirizane
koma muli ndi machallenges yanji kasi zimalephera kuti tithandizane pati
machallenges alipo
chabwino
mugwirizano usunga khale 100% amakhaso ena akeso amakhanga ndi
afuna
afuna onekera wawo atani timakhaso
my resources
well, most of them timagwisa ma local resources right?
Okay.
Zoti tizigwisa zinthu zoti titha kuzipesa bwino ya yeah, my resources we have command china chomwe chimativuta ndi nthawi
okay
masiku ano curriculum inasinda timayamba 7 o'clock 2 o'clock ndiye kuti tipeze nthawi yoti mwina tipange implement zina ndi zina makhara challenge koma artist timayesesa that's why most of the times timagwira zinthu izi even Saturday kapena so Sunday
ma weekend
ndiangati tani nthawi imakhala yochepa 2 o'clock ho chifuwa tima punzisa so anawa kuti ana inu nchito hii just because utikama ngati pa school ababa we are involving learners ati karandika ntima kuti njini umwini
Monday to Friday silinga tukule ziko
ya iso maka ndima extra
anza tukunja ama gwina nchito around the clock
yes
chama night umumo uka alipa
kompita utamanga tamanga alipa kompita
ife
aa iso kumopita shopo kupita kulunch zikala ya 3 hours zona lunch pa Malawi bam
sitinga tukuke
ndiye tufuna anawa
ana amene akukulawa akule ndi information
ya kind of
ndi zikhalidwe zimene
ya kuti umwini umafunika choche munthu ayenera kuti atani agwire ntchito osati kungoti basi break akakhala ndi break ya 5 minutes ikhale ya 5 minutes 15 minutes ikhale break ya 15 minutes guys panopo tifuna tipide ku ma orchard athu ikhale orchard maintain panopo ndi sports ikhale sports that is making use of what nthawi ijayo yeah koma ato last year just because of this ndinene kuti koyambirira performance ya school sinali bwino kwambiri
okay
kunoko kuti ndi chirumba sekunda school ndi St. Anne's CDSS
okay.
Koma with the GIZ zomwe amatipasa ndi zomwe anatikuwapasaso zimwe achita enrollment poyamba imakhala kuti ili ma 300 chakati koma panopo tindi enrollment about 457
hey.
Learners ikukura and again apart from that last year that is 2016 to 2017
yes.
Academic year
yes.
Tatumiza ana 20 kupita ku St. Anne's DSS chomwe chinali choyamba
wow
choyamba nafeso tikungola and this year I'm promising
tidu sapamene
wa ena kupita so boarding tufuna tisianise kuti anthu aone kuti kodi school yomwe amadya ndi school yomwe samadya zikusiyana
moyo
concentration ya arena imakhala mafrusi anena kale and for information sir my parents amatipasaso mafrusi izi sizingakwanire tangoyamba kumene tangozizala kumene
mumatuluka mafrusi mmidzi umu
mabweresa kungobweresa ntochi
okay. muru
antochi kuti uta usiyeni okay muru huu lelodi adia standard 1 ndi 2 wawakwanira enanu ifeo nanga chani tuti cool muru winaso azati chani ndi tima yesesa kuti artist in a week tipeze njira oro tikapanda kukuti ma fruits sana ve umva anthu aita na mumizimu hey, tipezane ku school kuli meeting ifeo kumakhala matandaulo mufuna nanu muwatengere kutiko bwanji ma fruits asoweka pasukula apa
wow.
Ah, ama fruits so ikachanjana. Oh, wina ke, wozipeleka ke. Ineyo ndikabwesa chakuti. Ineyo ndikabwesa chakuti, ndikabwesa chakuti. Ndeti makhandi advantage yabwino kwambiri.
Tatokoza simwai.
Tatokoza sa.
Inu kapitilizeni zimene mmachita kuja. Tinali mklasi muja?
Yeah.
Tati NTPT. Ziko.
Thanks.
Tanzindi ukondonzo funikira kuti mwana wa sukulu adzichita bwino. Sama gulu siki si ajeko mwanayo Chakuja chakatuta mumpateko musamane Mama wa masana mazulo hatija so mwanayo Kupatikiza niza kujazina so onjezira Aie a Aie a Kupita kuskuru mwana asambe Zofala zake zikaleza ukondo Mkalasi mwana sakale pafumbi Afunzi
mitsi makolo titandizane za ukondo pasukulu
tikumbe kuti koma songala ndeza madzi zimbudzi zabwino zimatandizira ukondo umoyo wabwino tikatero tampata mwana wa primary zombu yenereza kuti alandire makunziro abwino afikepo
ndiye tinenetse pano kuti sikuti ana tidzagwiritsa ntchito zolemetsa ai koma pali zinthu zina zimene zikufunikira kuti naye mwanayo adzitenga pombali kuti akule ndi chizolowezi chabwino ana timaphunzitsa ntchito malingana ndi misinkhu yawo manyumba muja akadzuka mama wakaya kusesa akakhala tsika notsuka timbale otunga madzi koma mwansinkhu wawo chimodzi-modzi swapa tikufuna kuti ana ndithu adzikula ndi chizolowezi chabwino kudzala chipatso ndi njira imodzi yoti mwana atengepo mbali pakadyedwe kabwino pa sukulu ndiye chonde pamene tikuphunzitsa anawa tiwoneso ndi ufulu wawo komanso msinkhu wawo zamvekatu pamene bweti ndiye makolo onetsetsani kuti mwatengapo mbali poonetsetsa kuti pa sukulu pamene pakuphunzirana anupo pali ukhondo wabwino komanso madyedwe abwino kupereka kaya zipatso kaya muthandizira kukonza pa sukulu kaya kuphika kumene ndi zina mwaizo zimene niwe mutha kuchitapo tikatelo ana akula ndi thanzi ndiye funso lathu lero tikuti kodi makolo akutengapo mbali yanji polimbikitsa moyo wabwino pa sukulu yanu tiyankheni polemba sms pa 0884-857-001 0884-857-001 tikhonzanso kuyika mayankho athu mumaboksi oyankhirapo pa sukulupo apa tikukamba za sukulu zimene zili mu project ya afikepo tinayikamo maboksi athu kuti tipereke mpata kwa ana sinanga tikukamba za ana ananso atenge mbali poyankha mafunso ndikuwina nawo chitenje chokongola cha afikepo mtsogolo muno tidziwinitsa ma exercise book ehe adzilembelapo ku sukulu kuja nde ananu mwai wanu ndi umenewo lembani yankho lanu pa pepala ndithu kuyika dzina lanu sukulu imene muchokera komanso address pamenepo ndikuponya mu box ija mukatero ife zitifika muchita mphumi mkuwina nawo chitenje chokongola cha afikepo
mwachidule ankoziya bwelanso funa kuti tipatitse zitenje zokongola za afikepo tingofotokoza kuti pafuna kulimbikitsa ntchitidwe woti ana sukulu tidziyankha mafunso tikafunsa kuyankha kulemba pakapepala kulemba yankho nkulemba dzina ndi kalasi imene tilimo nkuponya mu feedback box imene ili pa sukulu pathu pa sukulu ina iliyonse afikepo tinayikapo box ya ndipo ena mwina nkumadabwa sukulu imene ikuchita bwino kwambiri pakali pano imene ikutsogola pa nkhani yoyankha mafunso ana kumayankha mafunso ndikumaponya mu feedback box ndi sukulu imene ili ku nkhotakota ndipo sukulu imene ili mu zone ya kasitu zone ndipo sukulu imeneyi ndi Mpongozi Pita full primary school sukulu imeneyi tinafikapo ndithu ndipo kuona mmene anthu akuchitira kumene ana sukulu akuchitira kumeneko komanso makolo ena amene mwinasangakwanitse kuti ayankhe pa phone amangoyankha ndithu pa pepala nkumaponya yankho lawo mu feedback box imene kupezeka pa sukulu yawo ndiye lero ndikhala ndikupatitsa zitenje zitatu ya mwaichi kandi kuwinitsa ndithu zitenje zitatu zimene zikwa ophunziranso atatu amene ayankha bwino kwambiri ndikuponya mayankho yawo mu feedback box imene ipa Mpongozi Pita tsono mayina athu ali motera woyamba ndi Tuwepu Banda dzina tu la chitonga limenelo Tuwepu Banda chitenje chanu cha afikepo chimenecho chikupezani ya Tuwepu okay tathokoza kwambiri chitenje china tione kuti kodi chikupita kuti watu ndiye mayankho amene talandirawo mayankho amene talandirawo siyana-siyana tione kuti wina ndani apa Boniface Maeso okay Boniface Maeso chitenje chanu cha afikepo ya chitenje chomaliza chikupita ndehe pali mayankho ambirimbiri ndee tichite kuona kuti kodi timpatse uti chitenje chimenechi ya chimenechi chikupita kwa Masau Banda ya ya Masau Banda chitenje chano chimene checha afikepo zimene zikhazo kufika ku skulu yanu ya Mpongo zipita ku Kasitu Zone mboma la Nkotakota. Ya tokoza kwambiri program yake ya afikepo anazulu tamalisitani kumeneko.
Ine dzina langa ndi Jacqueline Zulu ana Zulu pa makina pali A class chinere ndipo nkonzi ndi zichunga ankozi.
Mumampera programu ya Afikepo imene akuikonza ndi A Story Workshop ku Blantyre. Thandizo la programu imeneyi likuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo programu iyi ili mkati mwa project ya Afikepo Net imene ikuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umoyo wabwino msukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya School Health Nutrition HIV and AIDS SHIN munduna wazama punziro.
Galati kusinta dziko sula ana ukondo umoyo tanzila wino sukulu makolo apunziti mafumu makomiti tiwatandize anawa
anawa fikepo anawa fikepo anawa fikepo anawa fikepo.